kamazi yuko ready.
Gulu gulu.
Nani alinidanganya eti mapenzi huwa simple? Inani alinidanganya penzi hainanga kilio? Nikadanganya eti maua ndiyo suluhisho.
Nani ongeza chokoleti bas?
Hizi vitu hufanyangwa hivo.
But then I fell in love. Mambo ikakuwa complicated. Hini hesabu. Yes, we're in love. Nimeingia mtihani bila kalamu. Yeah, I'm not ready. Pressure mingi mi na daddy. Oh, I'm going crazy. Yeah,
juu sasa ninavalishwa kitenge. Tukifanana penzi ni ya milele. Nyowa rasta mzazi ya kupende. Hizi vitu kwangu ni crazy. Jusielewe vile kitenge itafanya penzi hiwe milele. Nambona rasta mzazi ya sipende. Hizi vitu kwangu ni crazy.
One plus one wacha ibaki one. Msinifunze mimi nimesha learn. Napambana na hali yangu kama Saddam. Basi tusiwa mind. Tusiwa besikio. Little baby will be fine. Tusiwa unyeshe kilio. For those who fall in love. Mambo isikuwe complicated. Kama hesabu. When you're in love. Usijipate mtihani bila kalamu. Yeah, if you're not ready, pressure mingi usi daddy.
Please don't go crazy.
Jusasa ninavalishwa kitenge. Tukifanana penzi ni ya milele. Nyowa rasta mzazi ya kupende. Hizi vitu kwangu ni crazy. Jusielewe vile kitenge itafanya penzi iwe milele. Na mbona rasta mzazi asipende. Hizi vitu kwangu ni crazy.
Nani alinidanganya eti mapenzi huwa simple? Ni nani alinidanganya penzi hainanga kilio?